take it. When you bag all of a lips, liar baby kiss. Matunzi ya sokuwa na hela mina juwa ujan cheat. Kwanza nikipita na yu ananuna. Huku Shakira kule Mwajuma. Mie sinaja moe wa chuma. Ukinikosea tanuna.
Anakutaji sana mwanangu Majidi Najib, mtu mzima.